Ezekiya 12:1. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, verse 2, ndodana yomuntu, wena uhlala phakathi kwendlu ehlubukayo, nabanamehlo okubona bengaboni kodwa abanezindlebe zokuzwa bengezwa nokho, ngokuba bayindlu ehlubukayo. Verse 3, wena ndodana yomuntu, zenzele impahla ukuhamba usuke emini emehlweni abo, umuke endaweni yakho emehlweni abo uye kwenye, mhlawumbe bakubona ukuthi bayindlu ehlubukayo. Verse 4,
uyakukhipha impahla yakho emini emehlweni abo njengempahla yokuhamba, wena uphume kusihlwa emehlweni abo njengokuphuma ukuya ekuthunjweni.
Verse 5, gebhula ogangene emehlweni abo uyikhiphe impahla khona. Verse 6, uyakuyithwala ehlombe emehlweni abo uyikhiphe sekumnyama, usibekele ubuso bakho kuze ungaboni izwe, ngokuba ngikubeke ukuba ube yisibonakaliso kuyo indlu yakwa-Israyeli. Verse 7, ngenza njengokungiyala kwakhe, ngayikhipha impahla yami emini njengempahla yokuhamba kusihlwa, ngagebhula ogangeni ngesandla, nanxa sekumnyama ngayikhipha ngayithwala ehlombe emehlweni abo. Verse 8, lase lifika izwi kaJehova ekuseni lathi. Verse 9, ndodana yomuntu, ayishongo kuwe yini indlu yakwa-Israyeli indlu ehlubukayo yathi wenzani na? Verse 10, thana kubo, isho kanje inkosi uJehova ithi, lesi siprofeto ngesesikhulu saseJerusalema nesabo bonke abendlu yakwa-Israyeli abaphakathi kwalo. Verse 11, thana ngiyisibonakaliso senu, njengalokho ngenzile ngiyakwenziwa kanjalo kubo, bayakuya ekuthunjweni baboshwe. Verse 12, isikhulu esiphakathi kwabo siyakuthwala ehlombe sekumnyama siphume, bagebhule ogangeni ukuba bakhiphe khona, sisibekele ubuso baso ngokuba asiyukubona izwe ngamehlo aso. Verse 13, ngiyakuleneka inetha lami phezu kwaso, sibanje ogibeni lwami, ngiyakusiyisa eBhabheli ezweni lamakhaledi, kepha asiyukulibona noma sifela khona. Verse 14, bonke abasizungezayo ukusisiza namaviyo aso ngiyakubahlakazela kuyo yonke imimoya, ngihoshe inkemba emva kwabo. Verse 15, bayakwazi ukuthi nginguJehova lapho ngibahlakazela ezizweni, ngibasabalelisele emazweni. Verse 16, kepha ngiyakushiya kuba abantu abayingcosana besala enkembeni nasendlaleni nasesifweni, ukuba balande ngazo zonke izinengiso zabo phakathi kwezizwe, lapho befika khona bazi ukuthi nginguJehova. Verse 17, izwi kaJehova lafika kimi lathi. Verse 18, ndodana yomuntu, yidla isinkwa sakho ngokuqhaqhazela, uphuze amanzi akho ngokuthuthumela nangokwesaba. Verse 19, uthi kubantu bezwe, isho kanje inkosi uJehova ngabakhileyo eJerusalema ezweni lakwa-Israyeli ithi, bayakudla isinkwa sabo ngokwesaba, baphuze amanzi abo ngokumangala, ngokuba izwe lalo liyakuchithwa laphucwe konke kugcwala kwalo ngenxa yobudlova babo bonke abahlala kulo. Verse 20, imizi ehlala iyakuchithwa, izwe libe incithakalo, nazi ukuthi nginguJehova. Verse 21, izwi likaJehova lafika kimi lathi. Verse 22, ndodana yomuntu, siyini leso saga eninaso ezweni lakwa-Israyeli sokuthi izinsuku ziyajobeleleka na yonke imibono iphuthile na? Verse 23, ngalokho thana kubo, isho kanje inkosi uJehova ithi, ngiyakwenza ukuba siphele leso saga, bangabe safanisa ngaso kwaIsrayeli. Kepha khuluma kubo ngokuthi izinsuku sezisondele nokugcwaliseka kwemibono yonke. Verse 24. Ngokuba akusakuba khona umbono oyize nokubhula okuthophayo endlini yakwa-Israyeli. Verse 25. Ngoba mina Jehova ngiyakukhuluma izwi engiyakulikhuluma lenzeke, lingabe lisalitshaziswa ngokuba ey'nsukwini zeni nandla ehlubukayo ngiyakukhuluma izwi ngilenze, isho iNkosi uJehova. Verse 26. Izwi likaJehova lafika kimi lathi. Verse 27. Ndodana yomuntu, bheka abendlu ka-Israyeli bathi, umbono awubonayo ungowezinsuku ezizayo, uprofetha ngezikhathi ezisekude. Verse 28. Ngalokho thana kubo, isho kanje iNkosi uJehova ithi, akusakulitshaziswa zwi, kepha izwi engiyakulikhuluma liyakwenzeka, isho iNkosi uJehova.